Well, we found out, like you, we have not been formally informed, nor about the conviction, nor about the release. So for us,
arrintan sidiina oo kale ayaan u ogaanay. Cid noo sheegtay ama nagu wargelisay ma jirto. Dacwad qaadista iyo siideysmadaba waxay ahayd arrin uu mugdi ku jiro. Waxaase soo dhaweynaynaa in mas'uuliyiinta Soomaaliya ay sadhayelsan arrintan oo ay hadda baarayaan.
Waxay arrintan ka yeelayaan ma idin sheegeen?
No, we have not been informed formally by the Somali authorities. We have, like you,
Maya, cid ka tirsan dawladda Soomaaliya oo arrinkan si rasmi ah noo ogeysiisay ma jirto. Sidiina oo kale ayaan warkan shalay ka akhriyay warbaahinta, gaar ahaana in guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ciidid Ilka Xanaf uu baarayo arrinka si dhab ah oo uu isku dayayo inuu wax kala caddeeyo. Waana soo dhaweynaynaa arrintan maxaa yeelay waxaan aad ugu jahwareernay in qof dembi lagu helay haddana la sii daayo oo aanan la sheegin sababaha ka dambeeya siideysmadiisa. Marka aad baan u soo dhaweynaynaa arrintan.
Idinkoo ku salaynaya baaritaanka ay hay-addiinnu ka samaysay arrintan, ma ku kalsoon tahay in ninkani uu yahay gacan ku dhiglihii dilay laba ka mid a shaqaalihiina?
Well, the person was arrested on the day of the killing. He was found in the compound and involved in a shooting that lasted.
Qofka horta waxaa la xiray isla maalinkii uu dilka dhacay, waxaana laga dhex qabtay dhismaha ay hay-addu deganeed isagoo ku lug lahaa rasaas ka socotay dhismaha dhexdiisa. Marka waxaan ogeyn in la xiray oo lagu helay dembigii uu ku eedeysnaa. Haddana waa la sii daayey. Marka annagu waxa aan ku jahwareernay arrinkan, waanse soo dhaweynaynaa tallaabo kasta oo ay dawladdu u qaado in arrinkani lagu kala caddeeyo sida ay wax u dhaceen.
Marka siideyntiisa si un ma laga yaabaa inay saameyn ugu yeelatay shaqada aad ka wadaan Soomaaliya?
Of course, we are very concerned that somebody who was convicted apparently to the killings of our staff has been released.
Aad baan uga walaacsanahay in qof lagu helay dembi ah inuu dilay shaqaalaheenna rag ka mid a haddana la sii daayo. Marka arrinkan walwal weyn buu nagu hayaa. Aan ku celiya mar kale waan soo dhaweynaynaa in dawladda Soomaaliya ay arrinkani si dhaba u eegeyso oo ay baarayso.
Maxaad jeclaan lahayd marka in dawladdu ay samayso?
Waa inay dawladdu caddaysaa in qof dembi lagu helay haddana la sii daayey. Waana howl dawladda sharci ahaan u taalla ayna tahay inay dabagasho oo aan annagu wax ka ogaanno, maxaa yeelay xaalad la dhayalsan karo ma ahan. Waa xaalad jahwareer leh.